magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ayaa laga furay garoon kubadda cagta ah, kaasi oo loogu talagalay inay ku ciyaaraan dhalinyarada cuslaatay. Garoonkan oo ay hirgeliyeen dhalinyaro ku nool magaaladaasi ayaa ka samaysan bacaad lagu wareejiyey derbi dhagax ah. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Puntland Maxamed Cali Ciise ayaa ka warbixiyey muhiimadda garoonkan uu u leeyahay isdhexgalka bulshada.
Garoonkan rais laga furay caasimadda Puntland, garoonkan oo ah garoon ka gedisan garoomadii hore oo cagaarka ahaa oo uu yahay ciid jilicsan oo kolley bulshooyintu aada ugu baahnayd xagga caafimaadka iyo bahalkayga waan sibir ahayn oo ciida oo sidaad arkaysaan maaragtay meel waasacna ku yaalla aada baan ugu faraxsannahay. Ragga maal gashadayna waxaan leenaa ilaahay idiin barakeeyo. Waa wax loo baahnaa, waa meel waasac ah oo nafis leh oo hawo leh oo raggii hore cuslaaday iyo ragga dhallinyarada intaba maaragtay muhiim u ah.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Garoowe Maxamed Amari ayaa bogaadiyey hirgelinta garoonkan kubadda cagta ah.
Runti aad baa ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xarigjarka garoonka rais. Waa u baahan tahay caasimadda garoomo badan, mar kastoo garoon kusoo siyaadana dhallinyaradu waxay helayaan meel ama goob ay ku ciyaaraan. Magaaladuna waxay u baahan tahay garoomo intaa ka badan oo dhallinyaradu ay waqtigooda geliyaan si ay markay u baahdaan jimicsi u helaan meel ay ku ciyaaraan oo nadiif ah. Runti aad baan ugu bogaadinayaa garoonka inay kusoo siyaadiyeen magaaladeena caasimadda Garoowe.
Garoomada ciidda ah ee aan la saarin rooga cagaaran ayaa ka mid ah garoomada inta badan ay ku ciyaaraan dhallinyarada magaalada Garoowe, walow ay jiraan garoomo yaryar oo la saaray roog cagaaran, kuwaasi oo sanadihii lasoo dhaafay kusoo badanayay magaaladaasi.